Kwa gasabo Viyusha kuya tkuba kradu Komere tkwa maganaba Shedye shama teka Imaki teka muza nasi Tuma tubi guamo Nizo nkuru mungongo tujiru kodu hitamo Tusibi ngofu tkwa tewe no kunyuri zubu Samo muhumuri mitima ya shedye shwena makumu Matuzi humure rivaku kwiyu baka vuba Nyuma ya mateka mari humure rivakure
Mpore mpore komera Irabana Komera Icyo mbasaba Bisabira Nikundiri igihugu
Nina zo trips Nundi mwana wese ufite inzozi nziza nk'izi ngizi Kubona ibisate by'imiti bigenda yizona Urumuri rw'ikizere runyereka hongana imitima ibitsi nimba Hehe n'agahinda Harageze ngo umuntu wese agira gwe ku bugaro Tuzi zinyereka ko tuzasa n'iyi ngoro Ntawe turi hejuru tutaningize imfashanyo Kikubangamiye ni ku ruhande Inzira ndende ubundi kikurenge Uzabikora ibaze ubundi ninde Intambara turwana zituvane mu kimwaro Abana bava ibiraro mu bidafite umumaro Ubu ni uguhiga kubaho iwacu rwa Gasabo
Mpore mpore komera Irabana Bisabira Nikundiri igihugu
Igihugu ni urwa Gasabo Bakobwa baho n'ibisabo Ahungu baho n'ibisanzwe Cyane inganzo imisatsi sobetse amasaro